Iwe edition, 7 stars with the mic power. Lwapu no vela swaggy forever.
It's a power on the beat.
Exclusive to Say Hydra.
Entertainment, abanginda, abapadiaba. Emusina Jax.
Yo, KCM.
Udara mwenzo ni zula. Kwenze mwenzo bonyora. Mwaletila mweferia. Apa ni boss pa mabosi. Jine champion soja. Soja mbo ilide. Jine champion soja. Soja mbo ilide. Yeah.
Ilide.
Mwati.
Lega jumbo ilide.
Ila 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 ha.
Ilide. Lega jumbo ilide.
Mwati.
Ilide.
Raza ila ila ha.
Lega jumbo ilide.
Siba kada mbai. Mbanga muna nileka inenjirile Gama bine ya bupuba sela kandile Nani walisha territory vinge filiko Nalifuma koko naliko makona do Muge muna ishile kwa tini meti Mukulusha rusha banjiswila kwa mageti Gawambona jaya saluti Ame soja ba people muiputa Dei safu vwe singolu uvanka mipusa Mwana puti kunsha pa kwa tini gashosho Mungu anajua na fiote vya kesho I can deserve wapana angu ni kasho
Udara mwenzo ni zula Yonze mwenzo bonyora Mwaletila mweferia Hapa ni boss pa mabosi Jine champion soja Soja mbo ilide Jine champion soja Soja mbo ilide yeah.
Ilide
Mwati
Leka jumbo ilide
Ila 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 ha
Ilide Leka jumbo ilide
Mwati
Ilide
Ila 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 ha
Leka jumbo ilide
Mwati
Ilide Leka jumbo ilide
Delelelele alevani delele Nishi apo mtu wanditwa vya sana Nishi apo life ya lituposa Nyebo twale ita anko balikene Batichila kana kwete chakubombesha Pakutila ifike gale window The papa I'm living my dream So jomba ilile
Udara mwenzo ni zula Yonze mwenzo bonyora Mwaletila mweferia Apa ni boss pa mabosi Jine champion soja Soja mbo ilide Jine champion soja Soja mbo ilide yeah.
Ilide
Mwati
Leka jumbo ilide
Ila 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 ha
Ilide Leka jumbo ilide
Mwati
Ilide
Ila 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 ha
Leka jumbo ilide
Chento chelebe price Make a wish when same sina Jax Iwelisha jumbo Jax is a vika excellence Kudala valese kanga nechita pasi Yengi ama challenges na chita thesi Haswe pepo pamozi na focus By being stronger panawa my boss I'm a music commander na ufu novina Champion is soja shile kampena Pavanginda siva gona bafana Chilingi na Jax ni doni chikashana
Udara mwenzo ni zula Yonze mwenzo bonyora Mwaletila mweferia Apa ni boss pa mabosi Jine champion soja Soja mbo ilide Jine champion soja Soja mbo ilide yeah.
Ilide
Mwati
Leka jumbo ilide
Ila 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 ha
Ilide Leka jumbo ilide
Mwati
Ilide
Ila 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 ha
Leka jumbo ilide
Mwati
Ilide Leka jumbo ilide
Yeah Say friends The Regents Foxman Krasky Dancer Dola Company Mr. Gay ATZ Boutique Boss Vassive Yo Mandela Nama Devi King Solomon Joe Wallace
Nafumba kupi Pisi ni gaz Manji
Hama Music Production
Chefu G life, mama.